JMS, we hope.
Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile.
Haturoge, 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 haturoge.
Kidume, toka kenyama, kidume, toka kenyama. Namo mabunguwa isa, niyo likara mamama. Misiroge kide tripping, tuchua kifiku na fed. Namo gamungu, on my breast, like you gotta be kidding me. Mimi, Mr. Holy, Lord has born us up.
Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile.
Haturoge,
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 haturoge.
Hata wanafika kikunja sibaro tunaziri song. Utafta sichoki usiku na mchana kwa Mungu na omba. Acha ni chuki ni hasa mpaka minafu kabozo. Haze ni buti wanangu cause ligi ni so. Walai bilai game ni tough mpaka wana fake. Wanataka to down kuwezo wa mola. Hatulo 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 game wanataka ni bote. Wapo wanataka ni cause maisha popote huja kwa foreign. Heros na bidi wa ngoja, kama ipo tu ipo. Sometimes songo uza ivo. Na chapa tu fimbo. Itenda songei ka kingo. Ame samilo kwa dakika. Ato sohara kiwakika. Mawa kemsis vinyaki. Jeff Jeff, wote na dakika.
Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile.
Haturoge,
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 haturoge, haturoge.
Fanya yako ninge siro keki. Na steli ninge sele zeki. Ukija kichwa kichwa utababa ni cheki. Kwanza speedy yako ina breaki. Mana na asira mbaka na omana. Sikiwe kama watapona na. Mindo master white rap game. Sio gopi kuwa chana nta kwa shona na. Hold up. Mindo panga foleni benki wana panga kwa ganga. Hold up. Uwezo wao unegwisha kifupo wa mesanda. Hold up. Sisi tuna kick real wana leta ushamba. Hold up. Mwaki pike chini undo muda maninja kupanda. Aya mapambano mbona easy tu. Nasidi kuma mini mungu liye juu. Juu juu you and you. Amnitishi waze watu mburi. Okay. Nataka show the meal sio lucky. Mlete ata Kendrick Safi. Tukeshe kimichano kiulizo yunani. Wambe yule